katunda
zijukira na vera kububi ngobulamu bunyiga gamo muziko batugoba ngesubiri muze ngejala tujisiba norusi tusula nefuna mukwano gwange kwesa kula na ye yali mukazi munaku ngera mupangisa ate yali na mwandu ngana ye mulokole nemufula mama wange bino Yesu byakola mubutufu yandabirira nebango mwana gwazala Olwa malaika gwe wampereza okugwe ya gukola obubaka ya bundetera era bye yasomesa kusabo nyambe kopikola mukama nkwebaza olwa malaika gwe wampereza okugwe ya gukola obubaka ya bundetera era bye yasomesa Savonya me copicola Nali muyise buyise Ngasiri mubana bazala Na yebwe yakitegera Tituli bana bakatonda Yatandika okunsabiranga Yatandika okunjagala nnyo Yasembeza famile yange Yasabira ekirabo kyange Mu busente bw'obutone nnyo Yali mukazi nga muyambi nyo Sisobola kumwera biranga Yali mukazi wa Katonda nyo Yali mukyala mwegayirizi Yali muweereza mulwanyi nyo Mukama nkwebaza Olwa malaika gwe wampereza Ogugwe yagukola Obubaka yawundetera Era bye yasomesa Kusabo nyambe kobikola Mukama nkwebaza olwa malaika gwe wampereza okugwe yagukola obubaka yawundetera era bye yasomesa kusabo nyambe kobikola
Producer 7 SFE Records
Nze kati nakiyiga Jomu tuwa muyamba Era nachiga Tiaba yamba bagumikiriza Ate nachitegera Ntio kuyamba sibu gaga Nebo boli na katono Uba mutima nga musasizi Omutima omulungi Ubera oluberera Omutima omulungi Uba gugu oluberera Omutima omulungi Ubera woluberera
Nebobera omulwadde
Omutima omugagga
Osigalanago
Uba gugu oluberera
Nebobera mubwavu
Omutima omulungi
Tewevuma Katonda
Ubera woluberera
Nebobera mulumi
Omutima omugagga
Tewevumanga bantu
Uba gugu oluberera
Nebobera omulwadde
Omutima omulungi
Osigalanago
Ubera woluberera
Nebobera mubwavu
Omutima omugagga
Osigalanago
Uba gugu oluberera
Walwano kuwano kulungi Nosigalango kumye kukiriza Noleka mosize nsige zibale bibala Ebitali era birwe mirembe ni mirembe Ebikolwa byo byasigala byogera Wakulu nokusinga ebigambo byo Esala zono kwega ira Neka katilicha wakatonde chitiba mwonsei ya baramu Ayongera umulire mchitiba Nasuna Debora Umirimu jonaje wakola mwonsi Elinyari ya mkama ya ribali wewe chitiba